kono yala. Nebe kono yala kabinji ni bara imano goli. Amano goli, mbade numbara mano goli. Chiko iri mintula, ani minu fale na otekili, fale yere mamura. Nebe ganjola, ko nebe ganjola kabinji ni tunga mano goli. Manoli, paso de nutunga manoli. Itega dinema, tega insumale adinema. Kobolo dinema, bole insumale adinema. Kobama komu solu cheka inwari komi bala ne tisere. Kone koni tise. Une koni tise. Cheka in wariko mimbala Bozola musolu cheka in wariko La fiabugu musolu cheka in wariko mimbala Falaje musolu cheka in wariko Kobamako musolu cheka in waribo mimbala Netisede Kuneko nintise Abada netise Koko kere di sawa bolo da shinka Wakere Koti si da disika Eh, don mi mbala we watanye Kile sumali me La kile don bolo la Eh, kile don bolo la Kile sumali me La kile don bolo la Kile sumali Farafi musolu cheka in wariko mi mbala nipise Dakari musolu cheka in wariko Konakri musolu cheka in wariko Abidjan musolu cheka in wariko Ouagadougou musolu cheka in wariko Enyame musolu ka in wariko Ebamako musolu cheka in waribo Mimbala netiside Kone konintise Abada ne koninti se Oteku dongli da wari ni na o Kobolo dombolo la Dorometa bolo da shinka Wakiri dizi da disika E doni mbala we watanye Kone koninti se Oteku jeli a wari ni na o Oteku bala fo wari ni na o